Baby, on gaze and cassie bastardish. Shallow nungurungu na chomeka. Any command as you na kunika. Toto kitu na tona shikika. Nani fanya zoba. Unani koroga. Nailola koboga. Niki chovia chovia. Pinda na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu gogogo. Na vyotereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo. Tataki uno speedo.
Numa gajaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kimpaka sava. Wake up.
Shattered it, shattered it, shattered.
Wake up.
Okay.
Wake up.
Yo baba Kaila.
Okay, nipe nikupe mapenzi to date. Mpaka wajute na please usiniache. Kama gundi ni nate. Nenda popote nikienda nifate. Wende wangu basi acho ni kubroadcast. Chako changu kama pesa basi zini cost. Tumia tumia wende wangu ringa. Kwa yangu dunia bosi jali vimba. Mina penda unavo deka deka right. Kama mtoto unavo cheka cheka. Wana dis wana sema nivi weka weka. Ira misi jari nshaji weka weka. Okay.
Tataki uno speedo.
Numa gajaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kimpa kasava. Wake up.
Na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu ngogogo. Na vyo tereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo.
Shattered it, shattered it, shattered. Okay.
Yo baba Kaila.